Welcome to Fululizo channel. Now, do you understand what mental health is and why you need to take care of your mental health regardless of your age? Let's find out from Pambazuka Secondary School.
Guys, please maintain silence. Some people want to study bwana. Simnajua KCC imekaribia.
Cheki Nina. Manze ile bizi yetu ya kufuga kuku iko fiti mbaya sana. Imagine already niko na mayai crates mbili kwa store na kuuza ni mbao mbao each.
Akisi uko poa kambi. Ai, sisi hiyo bizi na ilitushinda kabisa. Si nilikwambia kuku zetu zote zilidedi. Aki madhia kona stress. Ata sijui nitamsaidia aje. Aki I hope mental health yake haitakuwa affected. Siku hizi hata ana furaha. Naona tukimaliza kesi yake nitajaribu bizi na nyingine nionekane nitamsaidia.
Wa, poleni Aki. Mimi tukimaliza form 4 hivi, itaendelea na bizna na ninunua uniform ya kucheza baki. Nataka kuingia team ya basketball mtaani.
Hey, sawa. Oya, kazungu, rada. Hey, niache umetulia hivyo. Kawaida yako, kushuko sawa.
Nina na kambi, mimi niko sawa sana. Wachani kunisumbu.
We, manze, naona uko sawa. Shida ni nini?
Bana, shida ni nini? Tuambie, maybe tunaweza kusaidia.
Wase, mode. Tulieni. Mode.
Good morning, class.
Good morning, sir.
I thought we had agreed any free time should be used to study for exams, huh? Considering now the KCSE is around the corner. Kazungu, are you crying? Ni nini mbaya? Ebu njoo kuja, come, follow me.
We, manzi, Kazungu hayuko poa, amerambua nini?
Ama ni stress ya kuogopa mtihani. Lakini, ye ukua chopi, hawezi ogopa.
By the way, inaweza kuwa ni wasiwasi ya exam, unajua kuna vitu mbovu nasikia zinaweza leta mental health disorder na kuaffect afya ya akili. Si nimekwambia vile madhe yako pabaya baada ya kuku zetu zote kukufa.
Lakini mimi naona ametulia. Mtu ako na shida za mental health si kuwa ako violent.
Eh, ni kweli.
What is the problem, Kazungu? This is not the normal bright and active boy I know. Uko sawa?
Mwalimu, I'm just fine.
You are just fine, but you are crying. Is there any problem at home, Kazungu?
Sio shida kubwa, mwalimu. It's school fees tu.
School fees? Lakini, sio shida imekuwa tangu wanze form 1. Na principal alikuambia ukuwe tu unalipa pole pole. Pesa zikipatikana. Huh? Ama kuna shida nyingine? Kazungu, jameni. Cheer up kidogo. Huh? Hebu tuende kwa ofisi ya guidance and counseling. At least najua huko, mnaamini huyo psychologist mpya alikuja, Grace Kasiva, kutoka Nzumari Africa. Njoo tuende. Hello, Grace.
Hi, Mr. Kombo. Naona umekuja na Kazungu. And why is he crying?
Sijui. Amekataa kuniambia. Sijui hawa wanafunzi huwa mnawafanyaje wanakuongelesha wakati hawataki kutuongelesha sisi walimu. Nitakuacha naye hapa.
Ni sawa, si unajua that's our job. We are trained to do it.
Enyewe. Wacha sisi tubaki na kazi yetu ya kufunza na chokaa. Sasa nitakuacha na Kazungu.
Kazungu, utakunywa maji ama chai?
Maji tu ni sawa.
Wewe hata sidhani umekula leo. Nakuwekea chai. Hapa kuna mandazi pia. Najua wanafunzi mnapenda mandazi. Nimejua tu naona hata unacheka sasa.
Asante.
Ebu sasa niambie shida iko wapi. Si unajua hapa kwa hii ofisi kila kitu ni siri. Hakuna mtu atajua tumeongea nini unless uniambie information yenye inaweza thuru either wewe ama mtu mwingine.
Najua.
Shida iko wapi sasa?
Nadhani wazazi wangu wanataka kudivorce. Wamekuwa wakipigana sana of late sababu ya shida ya pesa. My dad huwa na hasira sana. Juzi niliingilia vita yao. Imagine akanigonga na bakura kwa kichwa. Hadi sasa imefura. Mam naye alitoroka baada kugombana na dad. Na hajarudi. Sijui kama atakuja tena aki. Alienda na bro. Na sis. Hata nimebaki peke yangu na dad nyumbani. Hata sijui nifanye nini. Kila kitu kwa nyumba ni stress tu. Hata sijakula tangu jana. Na imagine, nangoje KCC in a few weeks.
Hey, pole sana Kazungu. Hebu chukua hizo tissues ziko hapo jipanguze. I am so sorry for what you are going through. Na najua hata ijakuwa rahisi, si ndio?
Mimi nafikiria tu ni makosa yangu ndio wanapigana kwa sababu hakuna pesa ya kulipa school fees yangu.
Hapana, usijilaumu. Most of the time unapatanga hata hauna makosa, ni circumstances tu na environment nafanya mtu anakuwa na mambo kama hii mental health.
Mimi nadhani nitarukwa na akili, na sisi kwetu wote ni kama tunarukwa na akili tu.
Mental health au afya akili ni muhimu sana. We should understand that kuna several things zina affect mental health yetu. For example, kama kwa familia kuna history of mental illnesses, hiyo inaweza kuweka at risk. Na pia kama umepitia trauma, kwanza sana sana kama we ulikuwa mtoto, unaweza pata trauma itakusumbua. Na pia in our day-to-day life, stress ikiwa mingi ikuwe chronic, unapata mtu anakuwa na mambo ya afya ya akili, lakini haimaanishi anarukwa na akili.
Sasa si ukitaja mental health inamaanisha ni kama tumerukwa tu na akili tayari sote?
Hapana Kazungu. Hizo ni misconceptions kuhusu mental health ama dhana potovu kuhusu masuala ya afya ya akili. Mental health inamaanisha tu uko in a state of well-being kwa akili yako, hata physically, hata socially na hata spiritually. Inamaanisha pia unaweza kudeal na stress daily za life. Inamaanisha unaweza pia kugive back na kuassociate na community yako in a healthy way.
Hiyo sikujua.
Najua ujui kusabu. Kuna kuanga pia na several types of mental illnesses and disorders. Kwa mfano, zile common ni kama depression, anxiety. Sana sana hizo zinasumbuanga vijana na pia old people. Na pia kuna hii ya addiction na bipolar na schizophrenia.
Yani hizo zinaweza kukumba kijana kama mimi pia. Nilidhani ni za watu wazee tu wenye ambao wameretire.
Mental illnesses ni ama matatizo yanakumba afya ya akili yanaweza kukumba mtu yeyote, si wazee pekee, hata watoto.
Sasa nifanye nini haki? Bado nimechanganyikiwa tu.
Umefanya vizuri number one, kufuata teacher. Umefanya vizuri, at least umekubali kuingia kwa hii ofisi. So ushauri wangu ni hii Kazungu. Hata kama home kuna hizi matatizo zote, ni vizuri uongee. When you have stress unakuja kwa ofisi yangu, tunakaa chini, tunaongea. Na ujue pia kwa sababu kwa high school ni vizuri at least kukuwe na consent ya mzazi ama mwalimu, kwa si wewe bado ni mtoto, wewe si adult. So ni vizuri unakuja na mtu older than you anipatie consent ndio tukuwe na counseling. Na pia ukiwa uko home, jaribu sana usijifungie tu kwa nyumba. Kuna best yako mnakuanga mki hang out na yeye, unapenda company yake. Unaenda kwake, mna hang out na yeye, at least unatoa akili yako kwa vitu zinakusumbua. With that, na pia unakuja kwangu utapata, hautaweza kuchanganyikiwa sana.
Asante sana kwa ushauri. Nadhani pia nitashauri wazazi wangu waje kukuona, utawasaidia sana kama vile ambavyo umenisaidia. Hata imagine nilikuwa nimeanza kufikiria kujinyonga tu, lakini sasa niko na matumaini.
Kazungu, nimesikia ukisema umekuwa ukifikiria kujiua. Na siwezi kulaumu kwa sababu ya mafikira kama hayo. Sasa ni vizuri sana at least umesema hivyo, because ikifika story ya suicide atufai kuichukulia kirahisi, ni kitu serious, lakini si ati nakwambia kwa sababu ya kuogopa.
Na sasa ni kama nimeona hata watu wengi tu wanajiua tu, ni kama tu kitu rahisi.
Ni ukweli, kwa sababu watu wengi uchukulia suicide like a solution, lakini hawajui it is a permanent solution for a temporary problem. Sasa ukiwa na mambo kama suicidal thoughts, kuna wale wanakuanga na thoughts, pia kuna wale wanakuanga wana plan, alafu kuna wale wana actualize plan yao.
Okay.
So ukiwa na hiyo thought usinyamaze.
Unakuja
unaniambia, na hata ukisikia mabeshto wako huko nje wako na suicidal thoughts, please watafute someone trusted mwenye anaweza ongea na wao. But na realize pia kuna time ingine mtu anaweza kosa huyo mtu kuongea na yeye, si ndio?
Kweli hata mimi nilikosa.
Ni rahisi kukosa, and that is why unapata kuna organizations kama Red Cross wako na hotline number inakuanga 1199.
Umesema
1199.
Okay.
Si ni rahisi kukumbuka?
Hiyo nimeshika.
So unaweza enda unapiga hiyo simu alafu unawaambia mimi naitwa so and so, ningependa kuongea na counselor kwa sababu na feel hivi na hivi. Wamesaidia watu wengi sana kabisa.
Hapo ni kweli, nimeelewa. Sasa nikuulize swali. Sasa kwa vile sasa tunangojea KCC in a few weeks, pia mental health issues pia inaweza ni affect kwa mtihani wangu wa KCC?
Okay. Ni kweli inaweza kuaffect, lakini kwanza ni vizuri kujua hiyo anxiety mtu anapata ya exam ni normal. Unaelewa? Haimaanishi ati uko na mental illness inaitwa anxiety disorder. Inamaanisha tu this is a challenge that you have on front of you that you need to overcome and you need help. But I understand mtu akipitia issues mingi home, inaweza kuwa hard sana kuconcentrate kwa class na kwa hiyo exam.
Yeah, hapo ni kweli, juu hata mimi nimekuwa na hard time hata concentrate kabisa.
Na umeongea na teacher yoyote ama ni Mr. Combo tu ndo amekuona class hiyo siku ya kwanza?
Ni vile tu class teacher ndo alikuwa ameniona nikiwa hivyo in that state, nikiwa class.
Oh, ni mko na bahati, at least mko na guidance and counseling teacher. So ukiona unapatwa na stress hata time ya kusoma ni ngumu, unaweza pia kuja unaniona, but still Kazungu si mimi najua uko na beshte yako. Kina Nina na Kambi ni mabeshte wako.
Ndiyo pia.
Sindiyo?
Wao
unaweza kusaidia. Unaweza waambia by the way nina struggle hapa na hapa, kama unawa trust. Wakusaidia hata kustudy, wakusaidia kufanya things that you're not able to do in class. Sawa sawa?
Ni sawa sawa. Okay, asante sana. Umenisaidia sana.
Karibu na kesho ama next week make sure umepitia kwa ofisi yangu.
Sawa sawa, nitakuja bila kukosa.
Okay.
Thank you.
Tumefikia mwisho wa makala ya leo. Asante kwa kuwa nasi. Endelea kusikiliza Fululizo Channel ili kujifunza mengi maishani. Kwa heri.